mapenzi na zikendol miwa mengo ndi material washa moto ongeza joto kina vini wapeki soko kipoko yo mapengo penzi lako vitendo moyo wangu mawindo Chunga penzi psilete muzoto Window wangu tamu vanilla yeah. Kari nzuri nilete Nyumba zuri tuchenge Beauty shape nitunze Oh baby
Moto moto
Penzi lako mama
Moto moto
Unika shuka mami
Moto moto
Penzi lako tamu
Moto moto
Window number one Wengine kinyongo Eti karamie, nizongoshie, ninogeshe Nitondoshe, nifungulie, nikaramie Kari nzuri nilete, nyumba zuri tuchenge Beauty shape nitunze Oh baby,
moto moto
Penzi lako mama,
moto moto
Unika shuka mami,
moto moto
Penzi lako tamu,
moto moto
Moto moto, yeah Moto moto, uo Moto moto